ZWAP.com.
Butterflies. Pedro sepinde wakahla futhi nakhumbuyela kulelo godi bengithi ngeke ngiphinde ngene kulo bona la hey wena ungenza ungenza ungcikisela isimilo kanjena ungenza ungenza bekungafanele kube lula kanjena weqinqele love ngibekile angikholwa lamabondi wabhidlizile how do you do it. Oh, love you, how do you do it? Oh, my banjalo, mangikubona, we love you, amen. Izwa mabevane. Oh, my banjalo, mangikubona, we love you, amen. Izwa mabevane. Mabevane. Feeling butterflies in my stomach. Feeling butterflies in my stomach. Oh, we young tiga meza malala.
It is well, all is well. Mwaba setu se enhlizweni yami. Wena ngakutshela kumdali waphendula wathi mntanami ngesakho isikhathi.
ZWAP.com.